Amawubo 130 verse 1. Ngikhala kuwe Jehova ngisontweni phansi. Verse 2. Nkosi, yizwa izilami indlebe zakho, mazilalele izwi lokuncenga kwami. Verse 3. Uma wena Jehova uqaphela iphambeko zami, Nkosi, ngubani ongema na? Verse 4. Kepha ukuthethelela kukuwe ukuze wesatshwe. Verse 5. Ngiyalindela uJehova, umphefumulo wami uyalinda, ngiyalethemba izwi lakhe.
Verse 6. Umphefumulo wami uyalindela iNkosi, kunabalindi belindela ukusa.
Verse 7. Israyeli, makamethembe uJehova ngoba umusa ukuJehova nokukhulula okuningi kukuye. Verse 8. Uyakumhlenga uIsrayeli eyiphambekweni zakhe zonke.